sinama maze mise nirama ejya regise narima mu batu hanga baseka babandi mboti baroga bagana bakipe kosirane
baba mudambo bona mudambo
bibindu bishuha.
Jeez, like crazy.